twana matimba ya masalamusi lawa ya endlaka leswaku u hahela ehenhla. Namuntlha hi ku hlanganisa na Velvet Lips. Yi endliwile hi rirhandzu ni vurhonwana hi ku tirhisa vutshila lebyi faneleke wena wa nsati wa manguva lawa. Xana hikokwalaho ka yini u fanele ku tikatsa eka swilo swa xiyimo xa le hansi? Tlhandlukela eka vuswikoti byo hlamarisa. Kutani ke, pfuka u vangama hi vuswikoti bya Velvet Lips.